namhla ndichafile, namhla ndichafile, namhla ndichafile, imali iphelile, namhla ndichafile, namhla ndichafile, namhla ndichafile, imali iphelile, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, namhla ndichafile, namhla ndichafile, namhla ndichafile, imali iphelile, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, namhla ndichafile, namhla ndichafile, namhla ndichafile, imali iphelile. Khumbula madala ngeemini zaqase majovi singamthuli ulayini ungazilibala njani iimini zakudala zafana neshop engenarayithi uzafana nokubhuta kuzincinci osixela ubedrink ayisosprite yazi kudala bezibuza uba upholi uyephi yanga yonke u-offline ngondikhona ibhuda ifresh ibi bethe ngumoya edubai bange bayazibuza uba uphi umculo ndababamba ngesilolo ndathi uphuma ngojulayi omnye usisi wakhala walila wathi ngababhuda entloko urayithi ndabe ndimhleke ndimbamba ubaphole ndikhona namhlanje. We go party all night. Anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, imali iphelile, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, imali iphelile, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, imali iphelile, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, inoba ndizothini ngoku, inoba ndizoyifumana phi, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, anamhla ndichafile, imali iphelile.